Blog Talk Radio.
Rwanda azabasha rwose kuba mu mudendezo
igihe cyose mu muryango we. Bakunzi bakadita ukarero reka nekuzima amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho myiza y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, ijambo ni ryanyu.
Urakoze Chantari, waba unyumva?
Ego ndakumva neza Bwana Edouard Kabagema.
Urakoze cyane, nawe ndakumva, ndagushimye kandi ndagushuje. Ndasuhuza na Serije mufatanya kubanga w'ibyuma, ngasuhuza kandi abanyarwanda badukurikira bakunda radio Itahuka, bakunda ihuriro nyarwanda, bakunda n'ikiganiro cyacu cy'imibereho mibi y'abaturage mu buryo bw'umwihariko. Ngasuhuza kandi abayoboke b'ihuriro nyarwanda RNC aho bari hose ku isi, cyane cyane abari mu Rwanda imbere mu gihugu. Ngasuhuza kandi n'abandi bayoboke b'andi mashyaka yose aharanira impinduka n'abantu bo muri sosiyete sivile, nabo turabashure cyane. Uyu munsi rero tariki ya 17, tariki ya 18, tariki ya 18 z'ukwa 2021, tufite ikiganiro kigizwe n'ingingo eshatu, kandi turabanza kubisiguraho kubera ko nyine ikiganiro cyayo ubundi kiba ku cyumweru, ariko ejo ntabwo twabashije kugihitisha, niyo mpamvu tugihitije uyu munsi kwa mbere. Tubanje rero kubiseguraho, mutubabarire n'ibibazo tuba twagiye mu zindi nshingano. Ingingo terone eshatu uyu munsi, reka maze ndebe niba hari uwo turi kumwe mu kiganiro abanze abasuhuze no mbone gukomeza. Niba hari uhari mo dufatanye ikiganiro, waba hari, niba hari uhari waba, niba hari uwinjiye muri ntuza waba yahageze yasuhuza abatwumva, noneho tugakomeza.
Edouard, ni Jean Pierre.
Okay, Jean Pierre ikaze mu kiganiro, wasuhuza abatwumva, noneho tukabona gutangira ingingo zacu. Komeza, ijambo ni ryawe.
Yeah, urakoze cyane. Mbanze gusuhuze na Chantal Inyange na Serge n'abandi bose turufatanye muri iki kiganiro. Nsuhuze kandi abantu bose, abakunzi ba Radio Itahuka muri rusange, abakunzi ba RNC ndetse n'abandi bantu bose b'abanyarwanda bumva ururimi rw'ikinyarwanda, cyane cyane abaharaniye impinduka kugira ngo igihugu cyacu kigere ku mutekano w'abaturage nk'uko tubyifuza kandi tunabivugaho muri iki kiganiro, cyane cyane aho dusesengura nyine imibereho mibi y'abaturage, cyane cyane abanyarwanda. Ubwo naho mukanya turakomeza. Murakoze.
Urakoze Jean Pierre. Reka rero tujye ku ngingo yacu. Ingingo ya mbere turareba, turakora commentaire. Ntabwo nzi ko dufite duroye ku hari video yasohotse mu Rwanda. Video ni inkuru yakozwe na Ishema TV, yakozwe na Cyuma Hassan ku Gisagara. Ni inkuru, ntabwo twayisubizamo, ntabwo dufite uburenganzira, ariko ni inkuru yanyuzemo, irimo amakuru menshi cyane, harimo amakuru menshi cyane ku miyoborere mibi ya FPR. Iyo nkuru niyo dutangiriraho. Inkuru ya kabiri turavuga ku kibazo cya ngo cy'inganda z'amata barimo kubaka, ariko aborozi mu Rwanda nabo bafite ikibazo nk'icyo abaturage b'umuceri bafite, ikibazo cyo kudahabwa igiciro gihwanye ni n'amafaranga babashoye mu bworozi bwabo, kimwe n'abari bo muceri nyine nabo bahabwa amafaranga make cyane ugereranyije n'ayo babashoye bahinga umuceri. Impamvu zikaba ari uko ari cyo bita monopole, kwiharira abantu bo mu gatsiko bakomeye biharira umusaruro w'umuceri, ndongo bafite uburenganzira bonyine bwo kugura uwo musaruro w'umuceri cyangwa se n'umusaruro w'amata. Ndongo ni ikibazo rero cya monopole gituma abahinzi n'aborozi bose bahendwa ku musaruro wabo, kubera ko nta bwinyagamburiro, nta pinganwa ribaho muri kiriya gihugu, byose bigurwa n'abantu bamwe noneho bagatanga amafaranga bashaka. Iki ngicyo turakireba ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu turareba ibyo Habumuremyi yakoze, ni ibintu by'agahomamunwa. Uriya Dr. Habumuremyi ibyo yakoreye muri prison ngo bakamubabarira, ariko turareba uriya muntu ni muntu bwoko ki ukizwa ushaka gukiza amagara ye atanga ay'abandi ajya kurega abandi kugira ngo abashe gukiza amagara ye. Tureba rero ibyo yakoze muri gereza byatumye Perezida wa Repubulika amuha imbabazi, niko umuntu akeka nta kindi gisobanuro umuntu yatanga kuri zira mbabazi usibye kumuhemba yuko yagiye kurega bagenzi be, kureguzwa arega bagenzi be mu babanyururu kimwe nawe. Mu nyungu yacu ya mbere hari nababwiraga nyine iyo nkuru ya Cyuma Hassan yo kuri Jema TV, aho yagiye kubaza abaturage bo kugisagara ngo ahitwa za Kibirizi, ahantu ngende nahazi, donko akabaza abaturage ngo abaturage bahawe imfashanyo ngo n'umuryango wo muri Amerika witwa bita ngo ni Aid Direct, niko abaturage bawita ngo ni Aid Direct. Noneho umuryango ngo ubaha amafaranga cash ngo ukajya wohereza amafaranga ku matelefone yabo. Noneho ariko FPR ikabategeka n'abayobozi mu nzego z'ibanze bakabategeka ko muri aya mafaranga y'imfashanyo bahawe n'uwo muryango wo muri Amerika, kuko ni abantu bakene cyane, iyo ubarebye barimo kuvuga ubona ko ni abantu bakennye cyane pe, ubona ikibazo cy'imirire kirabagora, urabibona kuri bamwe na bamwe bambaye nabi imyenda ishaje itameshe icikaguritse, ya myenda uriya guverine Gatabazi yajyaga yita ngo ni ibyahi inchochero, donc urabona ko ari abantu bakennye cyane. Ariko muri izo mfashanyo amahanga yabahaye nako ni ngo umuryango utigenga muri Amerika wabahaye kugira ngo babashe kwikenura, buri wese ngo akore ibyo yumva akeneye kurusha ibindi, FPR iraza kubategeka ngo nibatangemo umusanzu wa FPR w'amafaranga 10,000, tangemo n'amafaranga ya ejo heza 15,000, kandi ngo utabitanze ngo abura yamburwa uburenganzira bw'ibanze bw'ibintu yajyaga akora, ngo udatanze uwo musanzu wa FPR cyangwa ngo atange ayo mafaranga 15,000 muri izo mfashanyo aba yahawe, ngo ntabakemerewe kuba yasana inzu, kuba yaturisha umucanga, kuba yagira ikindi kintu gikorwa akora, ndetse no mu birongo ntibabakira, donc nta serivisi zo muri leta babaha ayo mafaranga ya FPR batayatanze. Ariko no muri rusange bakavuga ko abaturage bakavuga ko iyo badatanze umusanzu wa FPR nta serivisi bashobora kubona. Noneho rero ikibazo ni iki rero? Ikindi gikabije muri ibi bintu nuko bavuga ngo ayo mafaranga umusanzu wa FPR 10,000 babaka nayo 15,000 yo muri ejo heza ngo barayatanga, ariko ngo nta gitanze nta fagitire babona, bikaba ari ikibazo gikomeye cyane. Rero turabireba hasi ukuntu umuntu yatanga amafaranga avuga ngo ari kwiteganyiriza muri ejo heza nta fagitire bamuhaye, ayo mafaranga azavanaho ikimenyetso cy'uko yigize yiteganyiriza, ubu ngubu bamurebera byarangiye. Reka dutangire rero, aha ngaha ikibazo cya mbere nabonye gikomeye, iyi nkuru irimo information nyinshi cyane, irimo amakuru menshi cyane ahuye n'ibyo twamye tuvuga aha ngaha muri ikiganiro cy'imibereho y'abaturage, twerekana impamvu abaturage mu Rwanda batava mu bukene. Aha ngaha ikibazo cya mbere nabonye gikomeye ni ahantu FPR ibarirwa ko ifite miliyoni 500 z'amadolari cyangwa se miliyari 500 z'amafaranga y'u Rwanda muri iriya sosiyete yayo yitwa Crystal Ventures, nako ifite isosiyete byinshi birunze byose bihurira muri Crystal Ventures, bako bababarira ko FPR itunze amafaranga miliyoni 500 z'amadolari, akaba ari ishyaka rikize cyane, nta shyaka na rimwe ry'iburayi mu bihugu byose by'iburayi muzi binakize ku isi, nta shyaka na rimwe ry'iburayi ringanya na FPR amafaranga ntaryo, kuko nigeze kubishaka ndabibarisha nsanga ishyaka bavuga ngo ndiye abasosiyali demokarate bo mu Budage ngo ndiyo rya kera cyane rimaze imyaka 100, icyo gihe mbibarisha nabishakishije nsanga bavuga ko ngo ryari rifite ngo miliyoni 230 hari ngire ngo z'amayero, urumva ko iryo shyaka ryitwa ngo rirakize cyane iburayi, FPR irusha irikubye inshuro ebyiri umutungo, urumva rero ko ahangaha ni ikibazo gihari. FPR ngo tubonye ko ari ishyaka rikize cyane, niba rirusha amashyaka yose y'iburayi gukira, ni gute rero iryo shyaka rikize ndetse bavuga ngo ubungubu ririmo kujya kwembesa amafaranga miliyoni 200 muri Congo Brazzaville ngo kubaka ibintu bya ngo ibyanya by'inganda aho ngaho sinzi byo ikiraka babahaye ubwo miliyoni 200 z'amadolari muyite ko ari amamiliyari 200 y'amafaranga y'u Rwanda barimo kujya kuyakoresha aho ngaho muri Congo Brazzaville urumva ko nishyaka rikize pe ikibazo rero akaba ari ukuntu ishyaka rikize gutya bijya kwaka umusanzu ku ngufu nako ni ugutegeka ntabwo ari ukwaka bitegeka abantu bari mu bukene bukabije abantu babatindi nyakujya abantu bambaye ibyahi ubareba bari abantu ko basa ubona ko imyenda yabitigeze imeswaje n'imyaka abandi bambaye incocero abandi bambaye imyenda yacitse donko na abantu bari mu bukene bukabije kandi koko ni n'ubukene bukabije kuberako baravuga bati udafite icyo atunze na gitoya wa wundi umukene wa wundi wa nyuma umusanzu wa FPL ugomba kuba mironko y'ibishyimbo cyangwa se mironko y'ibigori aga mumve neza murumva ko niba abantu batabasha kugura gapfukamunwa niba abantu baba ndi mu byicho byude batubwira ko ngo ari abantu batabasha kugura isabune batabasha kugura umunyu niba abandi wenda babana we namavunja bagira gute donko na abantu bakiriye pe ariko FPL ibategeka ku ngufu kuyiha umusanzu ngo wa mironko imwe y'ibishyimbo ku mwaka mironko imwe y'ibishyimbo cyangwa se mironko y'ibigori ukibaza uti ishyaka rikize gutya irusha amashyaka yose y'Iburayi gukira ndetse ubona ko ishyaka rikize Iburayi kurusha andi mashyaka Iburayi FPL iri kubye inshuro ebyiri ku mafaranga ubwo aba bantu murabona ibi bintu atari kuyenda murabona ibi bintu byo kujya gufata abantu babatindi ukajya kubaka umusanzu wa FPL ifisa miliyoni 500 z'amadolari ikeneye ko abari abantu bakiriye cyane baburara batagira urwara rwo kwishima bayiha umusanzu ungana na mironko igikombe cya mironko y'ibishyimbo amafaranga arakenewe bari abantu ko ari abo gufashwa nabo kwakwa imisanzu nibyo twaza tubwira rero FPL kiriya gihugu gitsinzwe nabi cyane ku buryo umunsi abantu babonye umwinyagamburiro bakabasha kuvuga ibyo FPL yabakoreye ntabwo nzi simbizi ukuntu bizagenda yatsikamiye abantu cyane ku buryo buteye ubwoba twiyeze kubabwira tuti mu Rwanda ibintu buriya butetsi bwa kabiri bukora ni ibintu bitaba ahandi ku isi ni gute abantu bakeneye kuriya bakeneye ubufasha wenda banaburara barya rimwe na rimwe uza ishyaka riri ku butegetsi kandi yenda niba ni no muri FPL kuko bari abantu bose ntabwo bari muri FPL ahubwo ikibazo ni ya principe FPL yuko abantu bose bari mu Rwanda bose bagomba kwiha umusanzu uyibamo utayibamo uyikunda uyanga igutegeka kwiha umusanzu none ikibazo bari abantu baravuga mu Rwanda bati abana 30 n'abakera bavuga 38 kwije n'abana baragwingiye abana bari munsi y'imyaka 5 baragwingiye abantu bakuru bafite bwaki imirire mibi irakomeye cyane mu gihugu kubera ubukene kubera ko abantu babura ibyo kurya ntabihari birabahinda abantu barakenye none ukabona umugwo umuntu ukenye cyane wanaburaye wambaye incocero utagira isabune bigaragara ko adaheruka kumesa imyenda ye ukabona arakubwira ko yatanze umusanzu wa FPL ni ukuvuga ngo bategekwa kubanza kwivanaho umusanzu wa FPL bakabanza kuwutanga baburara batamesa barya ibiryo bitagira umunyu ibyo ni akazi kabo icyangombwa ni uko babanje gutanga umusanzu wa FPL ukuvuga ngo ushobora gusanga umuntu amaze igihe atarya cyangwa se arya ibiryo bitagira umunyu yarabuze amafaranga yo kugura umunyu kandi deja yaratanze umusanzu wa FPL ahangaha ni ikibazo gikomeye ni ikibazo umuntu wese agomba kwibaza ririya shyaka ni ishyaka bwoko ki abantu ryagombye gufasha abantu ryagombye kubakenesha no kubanyunyuza abantu batakigira n'amaraso yo kuba umuntu yana abanyunyuza batafite n'icyo cyo kunyunyuza bo iranyunyuza ikanyunyuza ahangaha ni ikibazo ni ikintu gikomeye cyane ariko kinagaragaza ko ibyo twagiye tubabwira nibyo murabona ko FPL ikenesha abantu kurushaho ikenesha abakene kurushaho ibanyunyuza kubera iriya misanzu FPL ni ikibazo gikomeye cyane ku baturage bo mu Rwanda kandi mwibaze niba abantu bakenye kuriya babategeka gutanga iyo misanzu ya FPL bamwe batanga ngo igikombe ngo cya mironko cy'amasaka abandi bagatanga wenda ikibishyimbo n'iki byose abantu bagatanga amafaranga ijana nayo ntabwo ari amafaranga menshi ni kimwe cy'idolari ni kimwe cya cumi cy'idolari abandi bagatanga amafaranga 500 abacuruzi ngo batanga bitanu bo ariko aho ngaho nukubereka ko niba FPR igera kuri bari abantu ikabanyunyuza ibaka imisanzu yayo mwibaze uko abantu bifite babayeho none muri imyaka 27 babayeho niba bo wewe bafite icyo bakwaka bafite icyo bakwaka bafite icyo bagukuraho uburwa bo barabamaze niba bageraho umuntu umukenenya kujya uburara abajye kumwaka umusanzu ngo bakavugira ngo natange imironko y'ibishyimbo cyangwa imironko y'amashaza cyangwa imironko y'amasaka cyangwa ibigori ndongumva ko ibintu birakomeye umva ko abantu barashize afete abafite icyo batunze bo yarabamaze barashize birumvikana mbononeho ikindi rero umuntu yavuga ndongumva bereka ko ari ziriya miliyari 500 z'amadolari bavuga cyangwa se miliyari 500 miliyoni 500 pardon miliyoni 500 z'amadolari bavuga ko FPR itunze cyangwa se miliyari zingana na miliyari 500 z'amafaranga y'u Rwanda murabona ko imyaka 27 yose baka buri muntu wese bamwaka umusanzu n'ababuraye bose babaka umusanzu buri muntu agomba gutanga umusanzu mu mwaka uko yifite kandi ntawe bagirira impuhwe n'uwaburaye n'urwa amavunja n'urwa utagira isabune n'utagira umunyu wese bakamuta bakamwaka umusanzu murabona ko iyi myaka 27 ari FPR yafashe amafaranga menshi cyane mu baturage akaba ariho ari amafaranga ava buriya bukire niho buva kuko biriya bintu FPR ikora nta yindi shyaka ryo gusubira tigwa kuyikora nizo mpamvu ko FPR imaze imyaka 25 ku butegetsi mu gihugu gikerenye kiri mu bihugu bya nyuma 25 bya nyuma bikerenye ku isi kubona irusha amashyaka y'Iburayi amaze imyaka 100 ari mu bihugu bikomeye bihugu birendisirialize bikomeye cyane ku isi murumba mwaye bakoresheje kugira ngo ubwo bukire babugireho ni kiriya gitugu giteye ubwoba cyo kunyunyuza abantu bose ntawe bagiriye impuhwe umva rero ko ahangaha ni ikibazo gikomeye umva rero iyo bajya gutanga amafaranga bajya kuyaha baza bayatemberamo bayakora amakongere muri Amerika San Francisco bajya hehe kureba imipira birata muri ibi mujye mumenya ko ari amafaranga bari kwiratamo bagura amakaruvati n'amaparufe n'ibiki byose n'amadege n'ibiki byose ni na amafaranga y'abariya batindi bariya abantu bakinnye batindahaye batagira urwa rwo kwishima niho bayavana barangiza bakajya kuyapfusha ubusa no kuyiratamo kandi barakenesheje abantu baratumye abantu barara batariye ngo barigomwa umusanzu wa FPR naha ngaha amafaranga yavuye no muri barabatindi no mu bakire byinshi arahava birumvikana ariko no muri batindi yavuyemo ngo ntibasiba buri mwaka bagomba gutanga amafaranga buri wese ndo nkanga hari ikibazo gikomeye ikindi rero umuntu yavuga tugiye kuri ejo heza kuri ejo heza nuko undi murabona ko uriya kiriya kigega bita ngo ejo heza bita ngo nicyo kuzigamira abantu bose ngo umuntu wese azajyamo buri wese ku giti cye ngo umwana w'umuntu mukuru uburwayi byose buri wese ngo agomba gushyiramo amafaranga kwizigamira muri ejo heza kugira ngo nka pansiyo mbega kugira ngo azabone amafaranga azamugoboka mu zabukuru batangiye batubwira ngo kujya muri kiriya kigega ngo ni ubushake kandi ngo umuntu ashyiramo ayashaka iyo umaze nako umuntu ashyiramo ayafite kwa ayabashije kubona kandi ukayashyiramo igihe ushaka nubwo ushobora kubona 5 ukayashyiramo hajuru andi bizi 3 wabona amafaranga 30 ukayashyiramo ndo ngushyiramo ayobashije kubona kandi ukayashyiramo igihe ushakiye kandi kujyamo ni ubushake ibyo nibyo batubeshyaga kiriya kigega bakigishyiramo ariko muri iyi nkuru urabona ko abantu bose babahatira kujyamo babategeka bagomba gushyiramo babahatira kujyamo daboru bakabahatira nayo bagomba gushyiramo urumva ko ntabwo bikiri kwa bya bindi batubeshyaga ngo ni ubushake n'iki byose ariko rero nakaba ari ikindi kibazo abaturage ngo ntibigeze basobanukirwa ejo heza ntibazi ikimaze ngo niyo ngo baravuga ngo niyo kuzabagurira amasanduku yo kubahambamo ntabwo bigeze basobanukirwa kindi urebye neza kubona batanga amafaranga yitwa ngo agiye mu kigega cya pansiyo yitwa ngo ejo heza yo kwizigamira bakayakira ariko ntibabahe fagitire yuko amafaranga yakiriwe urumva ko aya mafaranga azamera nk'ayandi mu gaciro fund bafashe bayaka abanyarwanda bose yamara kuma miliyari ngo zigera kuri 200 amafaranga kaburi gurenyo nta muntu udahari urumva rero nariya yitwa ngo muri ejo heza baza bagafata abaturage bakayabaka bakayajyana ntibabahe kitanse ntaho babanditse urumva biba birangiye ntabwo waza kuvuga ngo natanze amafaranga ngo ni mumpe pansiyo yanjye ngo ngo mfite konti ngo muri ejo heza kandi nta nta gipapuro ufite kikwerekana ko aya mafaranga bayatanze urumva n'ubujura bukomeye barimo kwiba abaturage ikindi rero umuntu yavuga nuko donko hanga hejuru nakongera akantu gatoya nuko bira ibintu byo gukenesha abaturage twamye tubabwira yuko FPR ifite amayeri ari amafaranga bavuga ngo batunze FPR tunze miliyari 500 ahanini anaturuka mu mfashanyo z'amahanga zihabwa abanyarwanda kubera iki niba bari iriya uriya muryango wigenga wo iriya ONG yo muri Amerika yaje igaha abaturage amafaranga kabaha kashi bamara kuyakira FPR kaza ikabagaba igitero iti mugomba buri wese agomba gufata gutangamo umusanzu 10,000 kanumva niba ari mu rugo niba harimo abantu 8 buri wese agomba gutanga 10,000 gumba n'80,000 bazavana muri urugo rugo ahangaho byumvikane ko umusanzu ntabwo utangira urugo utanga ku giti cyawe donko FPR kaza kubatera ngo nimutange umusanzu w'10,000 muri iyo mfashanyo mwabonye hari n'uwavuze ati ikibababaje ngo nuko batayabahaye ngo bayacagagure donko bari kubanza kwikoreramo bakabahashirwe urumva ko ari amafaranga bayahaye abaturage direct barabahereza FPR ibagabaga igitero iti muzari 10,000 by'umusanzu wa FPR n'5,500 byo gushyira muri ejo heza noneho mutekereze rero iyo bayanyujije muri leta akaba ariyo izo ONG zayanyujije muri leta ati muzagende muyaduhere bari abaturage byari kugenda bityo igihe ni ukuvuga ko amafaranga bari kuyaca arasuruse bari guhita bayakata ibyo 10,000 yende bari kuvanaho na menshi bakavanamo ayo FPR bakavanamo ejo heza bakavanamo n'ibindi byose bashaka abaturage bakazabaha ubusa hari n'uwavuze umuturage rwose w'umukene cyane w'umugore avuga ati erega ati amafaranga abitwa ngo baradufasha wowe hejuru twa ati nibashaka izo mfashanyo bazazihorere ko ntago tugeraho ziraza abayobozi bo mu nzego zibanze bakazirira bo icyo nshaka kuvuga hano iki rero murebe imfashanyo zahawe abanyarwanda abaturage kubera ibyari bimaze kuba mu Rwanda 1994 abantu bamwe ari imfubyi abandi barahunze abandi barapfakaye abandi barabaye donko barabaye donko hari amarorerwa kwa barasenyewe abandi baradiwe nk'abandi bagize gute ha mu Rwanda bamenyemo amahanga bamenyemo amafaranga menshi cyane pe niba rero FPR ifite iriya system yo kuba ko imfashanyo ziza igafataho igice mbere yo kuzigeza kubo zigenewe ikabanza ikihaho murabona ko irabikora ntabwo wabishidikanya kubera ko niba nabayahawe mu ntoki bayahaye kashi bakurikirana ikajya kubaka imisanzu bisobanuye ko amafaranga yose yanyuze muri leta muri FPR yageze kuba bagomba gufashwa deja bava nyuma yabo ako nta ni ibintu byumvikana ikindi rero twakunze kuvuga ko FPR impamvu abantu badatera imbere nuko iguhesha akaboko k'iburyo ikakwambuza k'ibumoso urumva ko ububirwa babeshya ngo abaturage babonye imfashanyo ngo byageze gutya ngo habonye imfashanyo iyo babara ngo ubukene bwaragabanutse babara izo mfashanyo zose zagiye bavuga ngo zigiye mu zo gufasha abaturage ariko ntabwo zibagera urumva ko FPR banama yayo ntabwo zibageraho zose urumva ko ibahesha akaboko k'iburyo ikabambuza ak'ibumoso kuvuga ngo umuntu arakenye cyane ntagira ndwara yo kwishima agize Imana abona umuntu umugobotse ariko nayo bagiye kwa muteraho bati turapasura ugomba kuduha mwaya ngaya naya 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 ni wanga ntituzamera kubaka ntizakwemerera kubaka inzu ntituzakwemerera gutunda umucanga ntituzakwemerera kwenga ibitoki nta kintu kimwe uzemererwa n'umubiro ntuzakandagirayo nta kintu kimwe urumva ko ni akaga gakomeye cyane ahangaha rero murabona ko ni ya principe twabwiye ko FPR guhesha akaboko k'iburyo ikakwambuza k'ibumoso kindi banavuze muri iyi nkuru natoyemo nuko bavuga ngo hari nko muri ejo heza no mu misanzu urebye ari misanzu ya FPR no muri ejo heza abantu bakatwa inshuro nyinshi bitewe na naho avanya amafaranga kora umukecuru bavuze ati abantu bajya gukora muri VUP bakabakata imisanzu ngo yo gushyira muri ejo heza ati nangaha abantu baba bafashijwe wenda tubonye umugenzi udufasha nabo bakongera bakata ndo umuntu ashobora kumukata kenshi kumukata umusanzu inshuro nyinshi umva ko ahangaha nabwo ni ikibazo gikomeye kuna umuntu umwe bamukata umusanzu inshuro nyinshi ikindi kandi indi principe cyangwa se ikindi kintu twaganiriyeho nacyo kiranga FPR nuko FPR iraneka cyane ikaneka konte z'abantu ikanika ikaneka amafaranga abantu bafite amafaranga abantu binjiza wa hagira ikintu kigwa kuri konte yawe cyangwa ufite ukuntu wenda wagize cyugurisha bakamenya ko hari ikintu wabonye bagahita bagutera kokanya bati wahara amafaranga wabonye ugomba gutanga mu musanzu wa FPL. Hari abantu benshi bagiye batubwira baduhamya bavuga bati umuntu yanyereje amafaranga agwa kuri konti yanjye FPL irara ibimenye yuko kuri konti yanjye hageze amafaranga bahita bantera ngo ngomba kuza nkazamura nkatanga umusanzu utubutse kubera ko nabonye amafaranga konti yawe bajya kureba kuri konti yawe gute ni gute nicyo gihugu kindi muzi konti y'umuntu ko ari ikintu kibanga rikomeye ni hehe ishyaka riri ku butegetsi rijya kureba kuri konti z'abantu kugira ngo rimenye ko hari amafaranga yandi yajeho ubumva ko abaturage ibyo nshatse mbivuze kubera iki kubera ko ubwo buhamya twagiye tubona batubwira ko hari n'ikintu hari ahantu wabonye amafaranga menshi kurushaho umutsanzu ubutu utanga ariko uhwanye n'ubushobozi bwawe ariko hagira wenda amafaranga aza kuri konti yawe FPL ikaba yabinetse yabimenye kuko ngo bayiha ripoti y'abantu binjije amafaranga donc haba hari ikintu wagurishije haba hari amafaranga yaguye kuri konti yawe mu buryo runaka bagahita babimenya ku kanya bakaza bakagutera bati uraduha amafaranga twamenye ko konti yawe yagize amafaranga runaka nabyo byabaye kuri bari abaturage kubera ko bari batuye batanga mironko y'ibishyimbo nk'umusanzu wa FPL nabwo kandi bayitanga ku gahato kuko baravuga bati utayitanze nta wabonurara hawa unurara ni kugahato urebye usiye ko abatuzaje batse naho barehagana bati yego tuyitanga twishimye ariko irangije bo urumva ko bari batuye batanga amafaranga ijana mironko y'ibishyimbo mironko y'ibigori cyangwa se 500 bitewe n'ubushobozi bwabo ariko FPL imenye ko hari umuryango ONG yaje kubafasha babonye bindije andi mafaranga ihita ibagabaho igitero uti mwabonye amafaranga turapasura mugomba gutanga undi musanzu wisumbuye kurushaho kubera ko mwabonye amafaranga nyine mwazamutse ayo mafaranga ntago mwarya mwenyine mugomba gutangaho imisanzu ya FPL urubona ko ibibaye kuri bari abaturage bo hasi cyane babakene ni nabyo biba ku bantu babakire bose FPL irabacunga ikamenya ugize ikintu yinjiza kindi kidasanzwe ifaranga ryinjira ritubutse bahita bakugeraho uw'umukire uw'umukene ni kimwe bahita bakugeraho bati umusanzu ntabwo wayarya wenyine twabimenye ko hari ikintu cyaguye kuri konti yawe niko bimeze tugomba kugabana tugomba gupasura umuntu rero ko ibyo batubwira ntabwo batubeshye ngo ikindi rero umuntu yavuga nuko udatanze umusanzu wa FPL nyine ubuzima buraguhagararana nkuko twabivuze nta kintu kimuco gukora nta gusana inzu nta kugira gute ngo ntutundishe umucanga ntushobora gutera icumu ngo rigende ntibibaho numva ko hangaha hari ikibazo gikomeye hangaha kanavuga ko umuntu akibuka ko nanone hari biriya bintu ngo byo gutanga impushya zo kubaka impushya zo gusana impushya zo kuba wakubaka umusarane ibintu nk'ibyo ngibyo impushya zo gusana inzu nyine kuyagura kubaka umusarane kugira ngo ibyo byose ni ibintu bigomba impushya ariko murabona ko ni iturufu ikomeye cyane urwo ruhushya rwa FPL kugira ngo rukwemerera gukora ibi ni iturufu ikomeye cyane ku buryo uramutse utayumviye ngo utange umusanzu wayo ujye hano rudire nyine ibintu byose ubitunganye rwa ruhushya warukwima bati okay bashobora kugenda ukavuga uti ukabakwepa ukababeshya ukagira gute ariko nawe icyo baguhimisha barakubwira ati okay nawe nta ruhushya uzabona uzashaka kubaka inzu nta ruhushya uzabona kwenga ibitoki nta ruhushya tuzaguha ushaka kugurisha inka nta ruhushya uzabona ikintu cyose gutundisha umucanga nta ruhushya tuzaguha ngo no guteraho urugi abaturage baranabivuze ngo ushaka guteraho urugi nabwo ugomba kwaka uruhushya abaturage baranabivuze ikintu bati uce no guteraho urugi ugomba kubyakira uruhushya nta ruhushya uzabona murumva rero ko kiriya gihugu ukuntu gitegetswe ni ibintu biteye ubwoba ni ikihe gihugu ku isi mufashe ikarita y'isi mukayirambura ni igihe gihugu ku isi ushobora kubona abaturage bategetswe gutya ngo bakwangira gutera kugura urugi rushyashya ngo wabonye agafaranga wajya kugura urugi baterekana ntabwo nta ruhushya uzabona rwo kugura urugi kubera ko utatanze umusanzu wa FPL tuzabasha ntibazakwemerera gutundisha umucanga ntibatanze umusanzu wa FPL no kurenga ibitoki ntibazagukundisha gusana inzu ntibishoboka gucukura umusanzu ntibazagukundisha ngo ntibatanze umusanzu wa FPL murumva rero ko urwo ruhusa kiriya kintu cyo kuvuga ko ikintu cyose umuntu akora kigomba uruhushya ni uburyo bw'ubukoroni mbabwire ni uburyo bw'ubukoroni bwo koroniza abanyarwanda kubabuza bega kuba rwamanitse kubabuza ubwinyagamburiro kuko ni ikintu giteye ubwoba ngo nutatwubaha ngo uduhe umusanzu nta ruhushya uzigira ubona nta kintu uzabasha gukora ibyo bintu biba mu Rwanda honyine mumbwire rero namwe abanyarwanda abanyarwanda kazi abanyarwanda umunsi babaje kwinyagambura bizagenda bite abanyarwanda bakwiye gushyira hamwe iki gitugu iyi mitegekere itabahandi ku isi bakayisezerera n'ukuri abanyarwanda bakeneye ubwisanzure bwibanze muri utwo tuntu twose nababwiye umuntu utabasha utagira urwara rwo kwishima utagira usabune wenda urwaye n'amavunja bati ugomba gutanga mirongo FPR ibyo ntandi wabibona ku isi abantu nkabo barafashwa barafashwa ntabwo babaka ibisanzu barangiza bakatwereka amadege bakatwereka ibiki byose amasuti n'amazarubindi meza n'amaparufeni FPR gitaza ariko yakijijwe no kunyunyuza abo bantu babatindinya kujya nibo niyo nicyo kikijije gitumye igira amamiliyari 500 ikize kurusha andi mashyaka yose yo ku isi n'abo baturage bagenda banyunyuza ibintu biteye isoni kwasamira mironko y'ibishyimbo utunze miliyoni 500 z'amadolari ukanduvuga kuri ishyaka rikize ku isi yose ry'igitangaza ukajya gukenesha ugatuma abantu barara batariye ngo kugira ngo FPR ikurikire nge ibi bintu iyo mbyumvise nge numva binteye ubwoba batusemburuma reka ndekere aho ngaho cyokora cyo abantu ba b'intore abantu bakunda FPR twifurije urugendo rwiza niba ibi bintu FPR ikora bitabatera ubwoba na barakomeye bari abantu bemera ibintu FPR ikora bakayikunda bakomeye mu mutwe mbabwize ukuri n'abantu bakomeye mu mutwe cyikora cyo ni ukwifuriza urugendo rwiza kubera ko ibyikora sinzi niba ijuru ribaho ntabwo mbizi niba biriya bintu FPR ikora no mu ijuru sinzi n'abayikunda simbizi reka ndekere aho ngaho ariko ibintu ni ibintu biteye ubwoba tusimburuka reka njye kwa Jean Pierre uratwumva
ndiba urakoze cyane bahusojereje ibya FPR nyine uvuga uti urugendo rwiza ariko ntabwo byoroshye cyane buriya nge nagaruka gatoya kuri aba banyamakuru nyine nk'abo ba Cyuma inkuru yatawe na Cyuma Dieudonné ubu usanga yatatswe n'abantu bari mwakiriya gihugu cyane cyane abo ngabo nyine baba bamenyereye kurya ibyo bintu by'abaturage by'abantu mu by'ukuri by'imfashanyo nk'ibyo ngibyo usanga bamwatatse bamumereye nabi rero uti bite aba bantu barimo ba Cyuma yewe n'aba batewe bafunzwe bari abanyamakuru bona bahagurutse bafite ikibazo yenda nk'icyo twese dufite n'abanyarwanda bose muri rusange bafite bavuga bati donc ubushakashatsi busohoka bwose bugaragaza ko u Rwanda ruri mu bihugu abaturage batishimye ibyo leta irabizi n'aba bantu bataka ba Cyuma barabizi abataka ba Cyuma n'abatewo aba bose bahagurutse kuvuga ukuri ngo bagaragaze aho ibintu bitari kugenda barabizi ko u Rwanda ari igihugu kiri mu bihugu bya nyuma ibihugu bitishimye ku isi ibi bintu rero ndahangaha bituruka umva aba ni abaturage babyivugira amagambo yabo mu bintu bibakorerwa niba uyu mushinga bawita ngo Aid Direct ngo niy'abanyamerika uje guha ibi amafaranga kugira ngo abantu bibesheho birwaneho mu bukene bwabo ngira ngo binaturuka hariya ibintu twari twasabye tuvuga dutese ko amafaranga muha leta y'u Rwanda mubona tubaza ibihugu nyine biteze inkunga u Rwanda ko muha leta y'u Rwanda amafaranga hanyuma leta y'u Rwanda ikakuramo aya mbere ikajya kongera kuyicisha abantu gukora za maneko ibi byose bya Pegasus twavuze byo kuneka abantu no kubicira hanze hanyuma amafaranga aho kugira ngo ajye mu byo mwayageneye akajya FPR ikayakoresha mu kwica abantu abo baturage ugasanga nta kintu babahaye mu by'ukuri ubu rero iyi ni strategy bahinduye yo kuvuga bati reka nkuko bari babitubwiye baratubwiye bati uko byagenda reka duhindure twere kujya tuyanyuza mu ngengo y'imari ya leta ariko ntabwo twahagarika gufasha abaturage b'abanyarwanda ko abanyarwanda barakeneye mu by'ukuri bakeneye inkunga mu mpande nyinshi zitandukanye natwe turabyemera duti tuzareba uko muzabigenza kuko amafaranga yinjira muri leta yamara kujyamo bagakura mwayibanze agakora iyo mirimo mibi y'ubugome hanyuma umuturage agenda bakamugurira nk'inkoko cyangwa se nayo ntibayimugurire ariko bakavuga ngo barafashije amafaranga akajya muri leta aho ni naho uvuga FPL yagiye ikura amafaranga menshi niyo mpamvu usanga FPL ari ishyaka rikize ariko ntabwo ikize kubera yuko ari amafaranga yayo y'abayigize nta amafaranga yagiye yiba nk'uko nguko imfashanyo zagenerwaga abaturage ugasangira y'ibiki izi aid direct rero ibihugu bisanzwe bifasha u Rwanda biri gukora kwari kugira ngo noneho amafaranga niba ari ishuri bashaka gufasha barifashe direct bitanyuze muri leta niba ari imfashanyo baha abaturage babinyuze kuri ku baturage byere kunyura muri leta abaturage bifatira udufaranga twabo nk'uko nyine iyo mfashanyo iba yasohotse none ubwayo urabona na mayeri bari kuvuga bati uzajya ukuraho umusanzu wa FPL uyiduhe ukureho n'amafaranga yayo ngo ejo heza ngo yo kugura isanduka igihe azaba yitabye Imana ibyo ngibyo ngo asubire muri leta urumva n'uburyo nabo bakoze bwo kugira ngo bongere bayasubirane n'ubwo amahanga yabahaye ariko yongera agaruke muri leta kuko ubwo urumva babambuye umugati mu by'ukuri kugira ngo imfashanyo yose amamiliyoni anyure muri leta bakureho ayabo niyo bamara kuyakoraho baha abaturage udusigaye ubwo urumva umugati bari bawambuwe ni nayo mpamvu rero bahinduye amayeri yo kuvuga bati mujye mukuraho aya FPL mutange nayo ejo heza umuturage asigarana ayo ari yose ariko yakoze ibyo byose kandi nabyo bakabikora mu bujura ubwo ni impamvu nari ntangiriye kuri bacyuma ni ibintu bagaragaza hariya leta yagakwiye gukosora kandi bigaragarira amaso bavuga bati abaturage u Rwanda ruri mu bihugu abaturage batishimye hanyuma leta ntishaka uburyo yabikosora ahubwo ugasanga barataka bariya abanyamakuru bavuga bati aba banyamakuru n'abarwanya leta barwanya leta bate ko bavuga ibyo abaturage batekereza umuturage wari umenyereye kwibera hariya bamurya gutuntu twe akicucukira akaryuma hakemera kicwa n'inzara ariko ubwo ubu rero iyi ntambara uri kubona igiye yaduka yo gushaka gufata uwo ari we wese uri gushaka kuvuga yewe n'abari barwanda shaka ba Darufa umurinzi nuko bashaka kugaragaza ibibazo by'abaturage ubwo urumva ni naho uzasanga FPL ivuga iti ntago dushaka opposition ntago dushaka amashyaka tutakorana kuko ayo mashyaka bayagenera akavuga bati mwebwe muri amashyaka turi kumwe muri forum noneho turabaha ayo dushatse ayo bari kumwe noneho iyo uvuze uti haje opposition cyangwa haje andi mashyaka yewe nariya bya Christophe Kayumba nabwo urumva kubandika bazi ko bazatuma ayo mafaranga bakiraga bavuga ngo na FPL biragorana kubera iki bari kwanga kurekura umugati umuturage wese uvutse hariya agomba gutanga ishyaka muri FPL ariko igihe uvuze uti sinyirimo ngenda ni muri Darufa umurinzi urumva nta mpamvu yo gutanga muri FPL naho ngaho iriya FPL rero n'abakozi bayo batsikamiye bavuga bati ntidushobora kwandika ishyaka nka Darufa ntidushobora kwemerera ishyaka nk'irya Christophe Kayumba ariya ya PC ya Ntaganda ugasanga barayimwambuye bayihaye umuntu bashobora gukontrola ibintu nk'ibyo niho buriya rwaserere ni kandi naho ibibazo abaturage bafite mu by'ukuri niho rushingiye aho intambara FPL irwana kugira ngo igumane umugati mu biganza byayo aha rero abanyamakuru cyangwa uretse nabo bacyuma bizatuma hazavuka n'abandi batari bo nyine Rashid niwe wigeze kuvuga ati muzajya mwicironji hameri papayi ni muyica hameri nanasi ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ni nk'urugero babwire yuko ni kuko ni ibintu biri gukorerwa ku baturage atari ukuvuga yenda ngo ni ibintu biri direct mbese bikorwa ku muturage bitaciye ku ruhande kandi bikorwa n'inzego za leta ugasanga rero leta n'abaturage mu by'ukuri usanga bari gusa n'abitandukanya ku buryo umuturage ari kuvuga ati nanjye ndashaka uburenganzira bwanjye na FPL na iriti nzakomeza ngusikamire kugira ngo ayo mamiliyoni bashyira muri Kiso Venture akomeze yiyongere aho rero bikaba ari ibintu bitoroshye ariko aho wari uvuyenda ku kintu cyo kuvuga ko FPL irya umuturage ikarya n'umutindi nyakujya n'iki ngira ngo uribuka umukuru w'igihugu perezida we ubwe rwose ajya imbere y'abantu muri diskuru ya perezida atekereza akabwira abaturage yuko ngo umukecuru w'ahantu hari cyangwa gusa nibuka yavuze ati ngo yari afite inkoko ye yagomba kuyigurisha ngo 15,000 ahari ngo aravuga ati ndayiguhaye nyakubaha perezida mukuru w'igihugu ati ntacyo nshaka gutunga jyana ni inkoko nari nsigaranye nayo yijyane kuko uri umukuru w'igihugu turakubaha turagukunda perezida umukuru w'igihugu akajya imbere y'abantu muri disikuru nk'iyo akabivuga akumva ko ibyo bintu mu by'ukuri ari fiyeri urumva rero aba baturage nyine ijya kurisha ihera ku rugo ntabwo aba bayobozi bo hasi babangamira abaturage urumva babikura ku mukuru w'igihugu umukuru w'igihugu niba ashobora gutinyuka kumva ko umuturage wari ukennye ufite inkoko imwe yenda ari nayo yari yasigaranye ngo yaremeye arayimuha rwose kubivuga ari imbere y'abaturage ni public perezida w'igihugu akumva nta kibazo afite kandi mu by'ukuri ahembwa miliyoni zitabarika nta nubwo yigeze ababwira ati abafite nk'ayo nimujye mwirwanaho murebe uko mugura agasabune murebe ukuntu mugura akunyu ibyo ngibyo perezida ubwo yaravuga ati ni nguwo muturage ukunda igihugu ukibaza igihugu gikennye gutyo ni umuturage ukunda igihugu gute umubwira ngo ntazagure n'isabune umutuntu yari yifitiye yitungiye agasigara ari zeru ngo akunda FPR gusa ukibaza ese ejo narwara FPR ntabwo izajya kumuvuza niba adafite mituweli ntabwo ibyo ngibyo FPR ibireba ibyo byose ntabwo bazamuvuza adafite mituweli nk'uko yari afite yayigurishije ayajyana mu gufasha icyama rero amafaranga y'abakene y'abatindi banya kujya nayo ngayo niyo babitse uzundi ishyaka rikize ari abamiliyoneri baruta andi mashyaka nyine ku isi hirya no hino no mu bihugu byateye imbere babarushije umutungo ariko FPR mu by'ukuri ari amafaranga y'amajura y'amibano mu by'ukuri utavuga ngo ni amafaranga umuntu muzima ashobora gukorera agahabwa ahandi mu bindi bihugu urumva bafata nk'amafaranga nk'ariya y'umukuru w'igihugu nk'ayo yari gukoresha mu bintu bihambaye ahubwo akayashyira mu baturage akababwira ati wowe wari ufite inkoko genda noneho ugure akantu kisumbuyeho genda wambare neza ugure akantu keza ariko ntabwo uvuga ngo yari afite ngo inkoko imwe ngo nayo arayitanze ayishyize mu ishyaka ngo ubwo ngo niwe ukunda igihugu ibintu byahariya rero iyo urebye neza ukurikije mbese umurongo FPR yahaye igihugu yahaye abanyarwanda mu by'ukuri ubona ari ibintu bicuramye iyo ukurikije mu miyoborere y'ibindi bihugu cyangwa uko tuzi ikintu igenda cya demokarasi nubwo bavuga ngo demokarasi yo mu rwanda ngo ni spesiyare ngo ntimeze nk'izindi ngo bafite ubudasa bwabo ariko mu by'ukuri iyo urebye uko abaturage babaho n'uko nguko baba bataka amahanga yandika ati abaturage ntibishimye abaturage bariyahura abaturage baricana abana n'ababyeyi baricana mbese ibintu nk'ibyo naho ngaho bituruka ko imyiryane ahakomeye ituruka muri leta yafashe umurongo wo gukandamiza abaturage kandi ku bushake ubwo rero intambara ikava naho ngaho nta banyamakuru usanga bagerageza kuvugira abaturage ugasanga bararwanywa uwo ari we wese wumva ushobora kubura umugati we muri ubwo buryo akumva ko cyuma niba akoze inkuru nk'iyi ngo yarwanyije leta kandi tuzi neza ko leta uko tubizi mu miyoborere na kera nubwo tuvuga mu bintu bya demokarasi n'umwami abami ba kera bishimiraga abaturage bishimiraga ko abaturage bamerewe neza ubutegetsi rero bwose aho buva bukagera bwaba ubwa cyami yaba bwa repubulika bushingiye ku muturage ntabwo bushingiye ku bantu bakize baba miliyoneri umuturage kwanza agomba kuba akize agombye kuba afite ibintu by'ibanze akarwara akaba yajya kwa muganga nk'uko ziriya za mitiweli ubundi zakagombye kuba zikora akagira umutekano mu nda no mu mibereho mbese mu nzira nahe hose ibyo byose akaba abifite ariko ubwo uzajya usanga nk'ariya mwakira gihugu uvuga ngo umutekano uko wabonye ngo abasirikare bagenda n'imbunda cyangwa abapolisi bafite imbunda mu muhanda ngo urarinzwe ufite umutekano ariko mu by'ukuri yenda waburaye cyangwa se watinye kwinjira mu mujyi kubera ko utambaye inkweto ibyo byose ni ubukene bo baba bumva ko ariko gukira ariko kumererwa neza nyine kubaka inzu nka ziriya za Kagame convention ngo bakumva ko ari ugukira niyo zaba zibereye hari vide ariko umuturage mu by'ukuri ararara anyagirwa hari abamazu yagiye asenyerwa hari ababa mu myobo iki ibyo bintu ugasanga bo uko batekereza imitekerereze ya buriya mutegetsi baratekereza amacuri ukurikije uko nyine ubuyobozi ubundi bwagakwiye kuba buyobora abaturage aha rero niho muri urwo rwego usanga umuturage afata mironko yari yejeje yagomba kugaburira yenda abana be ijoro rimwe mironko y'ibishyimbo cyangwa icyo yejeje ngo agiye gushyira muri FPR FPR abantu b'amamiliyoneri bameze gutyo ibyo tubona hariya ni agahomamunwa ni ibintu by'amacuri uwabivuga ntiyabiva imuzi ariko abaturage bagomba guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo bakanasobanurirwa yuko gutanga iyo mironko atari ingufu ari uburenga ari ubushake bw'umuntu ntabwo rero ubushake bw'umuntu buvuga ngo ugomba gutanga umusanzu mu ishyaka byanze bikunze niba butaririmo ibyo rero nibyo usanga barimo abaturage nyine bari kurenganamo bazira ubusa abandi ngo bashaka kurenganura abaturage babavugira ariko ugasanga nabo bariho imijugujugu ijoro n'umunsi ariko dusaba ko abaturage mu by'ukuri b'abanyarwanda bahaguruka bakumva uko kuri aho guhereye aho kugira ngo umuntu ukize abe ari we ufasha abakene kwizamura aho ugasanga ari we uri kubonka n'utwo bari batunze n'akari mu ihembe n'ak'umwana uzavuka ejo ugasanga baramaze kukonka uredi ugasanga bari mu myenda itari ngombwa kandi abaturage bari bishoboye bazi gukora Edouard numva ni ibintu birebire ariko ni ugusenga Imana no gusaba abanyarwanda muri rusange kwihagararaho bakumva yuko uburenganzira bwabo bagomba kubugira nk'uko babuvukana gutunga ibyabo bakababitanga igihe ari ngombwa agatanga ikintu abishaka atari ukuvuga ngo hari umushyizeho agahato cyangwa se hari umuntu natagitanga biragenda gutya ni ko ubundi usanze mu ishyaka niko bigenda ubwira abantu ati mutange umusanzu abo mubyemera kimwe bakawutanga abatabyemera bati nge ntawe mfite cyangwa se nzawutanga iki gihe n'iki cyangwa se ibyo mwemera simbishaka ubundi niko amashyaka akora amashyaka nta kujya mu ishyaka ntabwo ari ingufu ntabwo ari ikintu wavuga ngo utagiyemo hari icyo waba FPR rero ubwo gukira gutyo n'uburyo ikoresha igitugu ejo ugasanga abaturage babura ubutabera babura ubwisanzure naho ngaho niho bituruka rero igihugu cyacu ugasanga kitorohewe mu by'ukuri numva nahagarukiriza aho ngaho Edouard Rakoze
urakoze cyane Jean Pierre umuntu icyo umuntu yakora ubu ngubu ni ugukangurira abantu bo muri diaspora n'abandi bantu bose batuwe bafite ijambo muri FPR cyangwa se banayikurikira buhumyi barebe iriya nkuru ya Cyuma Hassan barebe ukuntu FPR isoresha yaka imisanzu abantu babatindinya kujya ndizera ko bizagira icyo bihindura ku myumvire yabo kuko biriya bintu ntabwo ari normal ko umuturage abura isabune akabura umunyu kandi yaratangishijwe umusanzu wa FPR ku ngufu kandi yari atawutanga umusanzu nako umusanzu wa FPR atawutanga yari kubona amafaranga yo kugura umunyu ariko kubera kwigura kugira ngo baravuga ngo kugira ngo babone aho barara bati ni ukwigura ni ugutanga umusanzu kuko ntibabona ahubwa urumva ubu ntabwo ari normal cya gihugu gitetswe nabi cyane abakurikira FPR buhumyi bagombye guhumuka rwose biriya bintu ntabwo ari byo ni ibintu bigomba guhinduka kandi nabo ubwabo babisesenguye neza babona ko bagombye kudufasha guhindura ibintu kubera ko ntabwo biriya bintu ntabwo ari bizima kandi ibintu bidashobora kuramba ntabwo wakora ibintu nka biriya ngo bizarambe ntibishoboka ujye gutuma abantu barara ubusa abantu babura isabune abantu babura umunyu ngo urabaka imisanzu ku ngufu bo reka ndekera ngo donko cyangwa igihugu wagira ngo nakarima kabo kwara karima kabo ngo umuntu ajye kwigira ngo bizatuma wenga ibitoki byawe cyangwa uzatuma ugura urugi rwawe ngo urutereho ngo watanze umusanzu n'ibintu biteye ubwoba cyo n'agapfukamunwa bagira cyo umuntu avuze ngo FPR ifite ubudasa irabufite kuko FPR ifite ubudasa pe rero se biriya bintu abakora ahandi babibona ku isi ntaho ntihariye mu Rwanda honyine bo reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri ingingo yacu ya kabiri turareba ikibazo cy'amata ikibazo cy'ibiciro by'amata hari inkuru yasohotse bavuga ngo iherutse gusohoka ivuga ngo Nyagatare ngo bagiye kubaka ngo uruganda rw'amata y'ifu ngo ruzajya rutunganya ngo litiro 500 ku munsi ariko nubwo banditse iyo nkuru hari abafite impungenge bavuga bati amata aboneka muri Nyagatare muri kariya karere cyane cyane mu gihe cy'impeshyi ntabwo ashobora guhaza uruganda kuko baravuga bati rufite wenda kapasite yo gutunganya litiro 500 ku munsi ariko bakavuga ko mu karere habonekamo hagati y'50 n'80 gusa bya litiro ku munsi urumva ko ni hafi kimwe cya munani kimwe cy'umunani kimwe cy'icumi cya litiro zikenewe kugira ngo urwo ruganda rubashe gukora na kapasite yarwo urumva ko hangana ikibazo gikomeye ikindi kuko gikomeye cyane nuko ibiza mu ibibazo by'abantu ibibazo biboneka mu borozi mu biciro by'amata ni nabyo bibazo twabonye mu miceri bihurira he rero byo bibazo ikibazo cyo mu muceri mwaracyumvise naho abahinzi bagenda bakabahatira bakabashyiraho uruganda rumwe ati uru ruganda rwonyine rwo ruzagurira umuceri wanyu nta wundi muntu wemere kuzagura umuceri wanyu ugasanga abaturage nta ni mahitamo bafite uwo mu ruganda rwonyine rurabunamaho kuko rutabaguriye nta handi babona bagurisha kuko nta wundi muntu wemere kugura uwo muceri urumva ko ni ikibazo cya monopole kandi abo bantu bose baba ari abantu muri FPL no mu mata rero niko bimeze murabona ko amata yose na inyange yo muri Kristo Juventus ni byose ni bya FPL inyange ifite monopole ku mata noneho baravuga bati abaturage baravuga bati dutuwe tubona amafaranga makeya ku mata kubera ko nkari nkuvuga ngo aborozi barahendwa igiciro gisanzwe kiri na Rwanda utarajyaho igiciro gisanzwe kiri ubundi ngo umworozi ahabwa amafaranga hari inkuru nyinshi zagiye zisohoka bavuga ko umworozi ahabwa amafaranga 220 kuri litiro y'amata bamugurira kuri litiro ariko bamara kuyitunganya bakayigurisha 1200 nuvuga ko we ayagurisha 200 bamuha amafaranga 220 ariko aramutse agiye n'i Kigali kuyagura cyangwa avusanze muri kioske we ayagura 1200 kandi we baramuhaye 200 kuri litiro bamara kuyatunganya yajya kuyagura bakamugurisha 1200 urumva ko bari abahenda cyane hari n'uwavuze nabavuze ko ngo hafi za Kirehe ngo ahari ngo kure y'amakusanyirizo ngo mu giturage cyane bo babaha amafaranga make cyane kuko ngo baha amafaranga hagati y'ijana n'ijana 50 mubyumve neza bakabaha amafaranga hagati y'ijana n'ijana 50 kuri litiro kubera ko bari mu giturage kure cyane mu misozi wenda ari kure y'amakusanyirizo noneho ya litiro bakazayigurisha 1200 kandi umuhinzi baramuhaye nako umworozi baramuhaye ngahe baramuhaye amafaranga 110 120 bo iritiro bakazayigurisha 1200 ivuye mu ruganda rwabo rwa FPL urumva ko angaho harimo ikibazo gikomeye cyane hari n'undi bavuze ngo n'abandi baturage bavuze ngo ukurikije ngo ibyo batanga ku nka zikamwa cyane cyane imiti ubwatsi n'ibiki byose cyane cyane mu mpeshyi ku bintu biba bihenda abaturage bakavuga bati amafaranga make twagombye kubona kuri litiro ni amafaranga 500 ako amafaranga ntibashobora kuyabona bo barahamagara 220 ari ikibazo gikomeye numva ko amafaranga abaturage bahabwa bo bavuga ko bakora banahendwa kandi ngira ngo hari umuntu mu Rwanda wigeze kutubwira ati abaturage babaze neza ari abahinzi aborozi bakabara neza bakurikije imibare yose aravuga ati abenshi babivamo aravuga ati ngiye kare akazi ati ngiye sinanagakora kubera ko ngiye nzi kubibara neza ibyo umuntu atanga byose umuntu aba yatanze n'akazi bayashyizemo we n'umuryango we nawo bwa byose ukabiha agaciro aravuga ati ngiye ntabwo nakorora sinanahinga mu Rwanda kuko bari abantu bose bari abahinzi bose bakora bakora bahomba barahendwa ku musaruro wabo barahendwa ku mata yabo kandi ibyo abahinzi nako nibyo aborozi bari kuvuga hanga bati twebwe ukurikije ibintu dutanga ku nka zacu zikamwa ibintu tuzitangaho amafaranga baduha ni make cyane turahomba baduha amafaranga makeya bo noneho rero uruganda ruje barababwira ko ngo ruzazana ngo ruzaba igisubizo bakabona ahantu bagurisha amata yabo hari n'abavuze ngo kuguhendwa gutuma abaturage bahendwa ku mata yabo ngo ni ukubera ko ngo nta monopole ihari ikibazo barakizi aho gituruka barakizi bati ni ukubera ko abantu bagura amata ni abantu bamwe bigatuma nta konkurensi ibaho ari monopole noneho baba aribo ari abantu bamwe gusa bagura amata bagatanga igiciro bishakiye bagahenda aborozi bati rero kugira ngo igiciro kiba cyazamuka kereka habonetse inganda nyinshi abantu benshi batandukanye bakora iyo business y'amata bajya mu bintu by'amata noneho bagapiganwa batanga amafaranga menshi noneho igiciro ku muhinzi ku mworozi kikazamuka barababeshye rero bati noneho ikintu babeshya abantu muri za Nyagatare ngo urwo ruganda ngo ruje gukemura ibibazo ko barababeshya donko n'uruganda n'urw'inyange ni rwa Crystal Ventures ibyo banabyanditse ni rwa Crystal Ventures nigiye kurwubaka muri Nyagatare kandi n'ubu nituwe ifite monopole y'amatara handi hose mu Rwanda. Urumva rero nta abaturage boborora ababoruzi ntacyo bizabamarira kubera ko ntabwo ari uruganda rundi ruje rucyashya ruje ruzapiganwa wenda n'inyange ngo bavuge bati bazapiganwa mu biciro tubizamukiremo. Oya, ni uruganda nanone rwa FPR rwa Crystal Ventures rw'inyange nirwo bajyanye hariya mu Mutara. Urumva rero ni umucuruzi amatara cyari umwe, inganda nizo umuntu umwe, nta piganwa rihari. Ubwo ni ukuvuga ko bazagumya babunameho babahe igiciro kidakwiye kubera ko nyine nta piganwa rihari, kubera ko nta bandi bantu bemerewe gucuruza amata urebye n'umuntu umwe niwe FPR ucuruza amata muri kiriya gihugu. Urumva rero ko kugira ngo abaturage borora aborozi abantu bakora akazi k'ubworozi bazashyire babone amafaranga ahagije ku mata yabo bizagorana, kubera ko nk'uko nabo babyivugira ubwabo mu Rwanda n'ubu nabo ubwabo babyivugira, kugira ngo igiciro kizazamuke bisaba ko haba ipiganwa, hakaba hari abantu benshi batandukanye bacuruza amata, wenda bafite inganda z'amata n'iki byose, niho igiciro cyazamuka. Ariko ubungubu kubera ko RFPR byose bikora ifite inganda zayo hirya no hino, wenda dushobora kuzifite amazina atandukanye abaturage bakishima bakagira ngo ni inganda zindi zitandukanye cyangwa se n'abandi bacuruzi bandi batandukanye, ariko byose ni bya FPR, ni amazina atandukana wenda y'izo nganda, ariko byose ni bya FPR. Urumva ariko nta mahirwe. Kimwe rero no mu muceri, urubona ko mu mata abakora akazi k'ubworozi nabo barakandamizwa kimwe n'abari bo mu muceri, kandi impamvu n'imwe ni monopole y'abantu bagura umusaruro w'ubuhinzi ni FPR yonyine, nta wundi muntu birimo. Kubura ipiganwa rero bikaba ari ikibazo gikomeye ku bantu b'abahinzi, kubura aho ahantu hatandukanye bashobora kugurisha umusaruro wabo ni ikibazo gikomeye gituma bahendwa ku musaruro wabo. Reka ndekere aho ngaho mbe na Jean Pierre Jambo. Jean Pierre Jambo, ni byaho?
Yeah, urakoze Edouard. Urebye nicyo kimwe n'ingingo ya kumonopoliza ibintu nyine bagafata ibintu bakabiha ku bantu bake. Nge ndumva ari cyo nabivugaho cyane, kubera yuko abantu bake FPR ishobora kubakontorora, kandi n'abari abantu nabo buriya kugira ngo bamwemerere afate kiriya kintu, yaba ari uruganda yaba na ziriya ntuza ziriya serivisi bagiye bashinga nka ziriya bita RMC, biriya bita ngo Rwanda Media Commission, biriya byose bagenda bashinga ni ibintu byo kugira ngo FPR ibone ko ikontorora ibintu biyoroheye, bakabishinga nk'umuntu. Uwo muntu rero ushingwa nk'icyo kintu cya koperative yenda y'amata na biriya bigo bindi nyine byose nicyo kimwe, nawe abafite amafaranga agomba kuverisa, ariko byose bikazajya muri Crystal Venture. Ni ikibazo kiri buriya mu Rwanda, ni nayo mpamvu iyo tuvuze ngo habeho competition nicyo kintu cyagakwiye, kugira ngo abantu bakompete, utsindiye ikintu akore n'amaproje zira zo kubaka ya inganda nk'uko nyine warubivuze, kubaka amashuri, kubaka bise ibintu byose byo mu gihugu, amavuriro, mihanda, byose muri hakagombye kuba competition. Rero FPR ikibazo buriya tubona ifite itagakwiye no gukomeza kwirengagiza, nk'uko warubivuze wigeze kubivuga uti ibintu bikwiye guhinduka nta bundi buryo. Nuko icyo tubonaho FPR itinya gukompeta, itinya competition, yumva ariyo yonyine igomba gukora ikintu icyo ari cyo cyose mu gihugu, ariko ntago bigera ku baturage bose, usanga bigera ku bantu runaka, ku bantu bake runaka bagakontrola uko bashatse. Wabivuze mbere ukuntu mwiriya nkuru ya cyuma abantu batanabahereza resi, umuntu akaguriza amafaranga ye 15,000 cyangwa ngahe, ugasanga nta resi baguhaye, ayo yigira mu mifuka y'abayobozi bamwe na bamwe, abo tuba tuvuga ngo ntibahembwa, ariko mu by'ukuri barihemba, kandi bakihemba nabi, kandi bakihemba umuturage agasigara ntacyo asigaranye. Nibyo byose nicyo kimwe, ni ukora monopoli ku bintu, ariko bakabikora nabi ku buryo amafaranga batamenya aho yerekeye. Noneho asigaye tuvuge nka biriya by'imihigo, wabonaga uko mu guhiga hanini bareba ku muntu wahize winjije amafaranga menshi, ubwa menshi naba yagiye he muri Crystal Venture, ntago ari ayo yagiriye akamaro abaturage, nta kintu kiba gikomeye aba yubatse mu murenge we. cyangwa se mu karere ke ngo abone atsinda imihigo ahubwo nuba winjije amafaranga menshi muri leta ubwo washoboye kwinjiza menshi ni usanga akarere ke kabaye ka mbere kubera yuko basoze kuko ayo mafaranga yose abaturage bagiye bayarunganya bakamuha ni na abo aba yambuye abo ngayo makoperative abo nk'abo ngabo bamata nyine ukumva ngo ubundi habwo mbye kuba kompetisi y'abantu bakavuga bati hagiye kubaho proje iyi abantu bagakora kompetisi batandukanye naho bari abo nibaye usanga buri aba bagennye umuntu runaka uri buze kuza gufata iyo proje igiye kuza rero naho ngabaturage mu by'ukuri birababaje cyane kubona ushobora kugura amata litiro nyine ukayigurisha 200 wowe yazagushiriraho igihe cyo kuyagura ukazajya kuyigura 1200 urumva na amafaranga menshi cyane kandi nanone hagati aho ngaho ntabwo baba babaze uwo muturage ingufu ze yahataye kugira ngo abone ayo mata ni ibintu rero bibaje cyane ku buryo umuguzi n'umugurisha ubwo wa wundi babahaye iyo proje kugira ngo ayikore izo nyungu zose tegereza nk'ama 1000 hagati ya 200 n'200 igihumbi cyose kikajya ku umuntu no kubaka biriya by'amazu ari amazu y'abaturage wumva ngo harimo ibintu by'abakomisiyoneri ugasanga uwo mukomisiyoneri mu by'ukuri niwe ufata amafaranga menshi ari uwiyubakiye inzu ari undi wayiguze noneho abakomisiyoneri ugasanga nibo barya menshi ibyo rero ni ibintu byazanwe na FPR tutazi mu by'ukuri bikwiye kurangira bakumva ko abaturage bakwiye gukora competition utsindiye ikintu akagitsindira ntibumve ko ari bo bonyine kuko biragaragara ko bitagera ku baturage ndumva Edward icyo nayivugaho ni yaba igiciro cy'amata yaba igiciro cy'umuceri buriya n'ibindi byose ni hafi ya byose urabona hajeho na biriya bya Made in Rwanda buriya bari bari abantu bakora mu nzego mu bintu by'imyenda nyine baba badoze bagize gute byose bari abacuruza ibintu by'imitako byose ni byinshi cyane basigaye bagira ariko urabona ko bikiza bamwe nyine bikica abandi numva rero nanjye nk'uko bivuga ari ibintu twiye guhagarara mu by'ukuri abantu bose bakabishyiramo ingufu uko byagakwiye kose numva nagarukira urakoze
urakoze cyane reka tujye ku nyigo yacu ya gatatu nayo ya nyuma turagera bava uyu munsi turareba amagambo inkuru ivuga ngo Dr. Habumuremyi yatanze impuruza ku ngengabitekerezo ya jenoside mu magereza ngira ngo mwaramwiyumviye bamutumiye muri Unity Club ariko ikintu buri wese ashobora kugira ikintu kimutangaza muri ibi bintu muri iyi nkuru aho igihe ikintu cyantangaje naho Dr. Habumuremyi umuntu wabaye Premier Ministre ajya kuregaguzwa mu bantu ngo bari muri prison ngo yumvise umuntu avuga ngo ntiyashingira umwana we umuhutu ati namutanze uraporo umuntu undi sinzi ibindi yavuze undi wari uvuze ngo byerekeje jenoside wafarije ngo batubana mu mashuri ngo tukaza kurangiza muri prison ngo nawe namutanze uraporo urabyumereza ari yemerera ko yagiye atanga raporo ku bantu yumvise bavuga ibyo bintu biteye ubwoba ahubwo icyo inama umuntu yagira abanyarwanda uriya mugabo bamwirinde bamuha akato nubona yinjiye ahantu murimo kunywa nk'akantu k'akarahure haba mu kabari haba mu miryango mwe wite mwicicikira mu ruce mu rumire he kugira umuntu wongera kubumbura umunwa kubera ko atanga raporo yabigaragaje ko ari umuntu ugenda yumviriza atanga raporo ibyo yumvise byose ahangaha abantu bamugendere kure icyo niyo cya mbere icya kabiri umuntu yakwibaza ati abantu bose babaye nka Dr. Habumuremyi niba yagendaga muri prison agatanga raporo ngo hari ingingo y'ibitekerezo jenoside uvuze akantu wese agahita ngo amutangire raporo ni ubivuga ngo namutanzeho raporo ngo tumutangaho raporo urumva akabyivugira ku mugaragaro ko atanga amaraporo abantu bose babaye nka we umuntu mu kabari uko wumvise kose umuntu akavuze wenda nenze leta avuze akantu simbizi wenda ku byabaye mu Rwanda akagira akantu akomozaho ukutaye mu gutwese ukajya kumurega n'undi akajya kurega undi mu muryango mu kabari ku kazi aho abantu bahurira mu mupira mu mashuri buri wese akajya atega amatwi ako yumvise akavuzwe n'undi muntu agahita ajya kumutangaho raporo kiriya gihugu cyasigara monde abantu bose baramuze babaye nka Dr. Hawumuremyi bakaje batanga raporo ikintu cyose bumvise aho bari kubagenzi babo kubaturanya mu muryango yabo n'iki byose kirya gihugu cyasigaramo ndi adafunze mu cyagihugu bose ba erezo makobose atari ko bameze ariko biteye ubwoba kubona umuntu nkuri ujijutse ashaka gukiza amagara ye ariko atanga abandi byo akoraga no gutanga bire bintu kera bavuga ngo umuntu bamutanze donc kujya kumurega muri FPL no kumutanga kugira ngo bamujyane nyine bamushorere baje kumukorera ibyo bamukorera kandi ikintu umuntu yabaza uriya Dr. Hawumuremyi azi neza ko FPL yica kamemo none se yavuze ngo kanaka yavuze ibyo bintu ndamwumva turi muri prison ngo ninge gabitekerezo ndamutanga nako ngumutanga ho raporo ngo baraza ngo bajya kugubara mujyana ngo bajya kumwigisha cyangwa kugira gute kuki atategeza ko bashobora kumenyana bakajya kumwica ko azi neza ko FPL yica kamemo ubwo siyo mutanga raporo bakagenda kamwica ntabwo ari siwe bari kubamwicishije aho ngo icyo ni ikibazo umuntu yakwibaza ibindi rero umuntu yakwibaza ati ikibazo abantu bose bibajije eske uriya mugabo bamufunguye ziriya mpuhwe ziriya mbabazi yagiriwe na Kagame ni imbabazi zisanzwe bamwe banavuze ko zaje zitinze ko n'ubundi igihe cyo gufungurwa cyari kigeze kubera imyaka yari yakatiwe numva ari umwaka n'amezi atatu n'ubundi ngo yari yamaze mu nyururu ariko ikibazo abenshi barabona ko ari nk'igihembo yabonye kubera ko yagiye akora akazi ko kuneka abantu no kubakoreraho no kuba reportinga akora ngo icyo yandika igitabo cyo kijyanye n'ibyaje genocide ngo mu magereza usibye ko abantu banibaza aravuga ngo ni muri za prison yageze mu prison menshi cyangwa yabarageze mu prison menshi n'uno ntabwo yarafunze ari uwavuze ati niba yageze mu prison menshi agiye gukora ubushakashatsi kuri kunyenga bitekereza genocide yari umukozi wa leta nta n'uwo yarafunze niba yagezemo baribaza bati kuki avuga mu prison menshi kandi yarafungiye muri prison imwe Indonezindi z'umuyandi wa prison azivangiye kwati ko yarafungiye muri prison imwe cyo niyo cyambere ndumva ko ibibazo ni byinshi buriya mugabo ibintu yakoze ntabwo ari ibintu ntabwo ari ibintu bizima guhakirizwa kuba gushaka gukiza ubuzima bwe ariko atanga ubw'abandi nibyo nababwiraga kera umuntu ajya kurega umuntu muri FPL bavuga ko yamutanze baraza bakamushorera bakamuzirika inyuma bakamujyana bavuga ngo bamutanga yamutanze nawe urumva bari abantu yakoreye report yarabatanze urumva rero ni ikibazo gikomeye mbo noneho rero ikindi umuntu yavuga nuko uriya Dr. Hawumuremyi kamemu ni umuntu urirutse yarize yabaye na prime minister niki cyamutangaje asanze abantu bafite ingengabitekerezo muri ngena nkore ijambo ingengabitekerezo ndavuga kunenga leta kuko nicyo bita mu Rwanda cyo bita ingengabitekerezo kunenga leta kunenga FPL kutumva umurongo wayo kwiharabika bo sipaka kwiharabika kutayumva kwinenga kwisebya nibyo ngiye kuvuguruza ibyikora kutumva umurongo wayo ukahakanya ibyikora ibyo nibyo bita ingengabitekerezo afite mu Rwanda bo noneho rero uriya muntu ko yize icyamutangaje niki niba ugiye muri prison ugasanga abantu b'imfungwa badacana uwakana leta bayanga leta yabafunze ni leta yabafunze zaboro bayanga politiki yabo batayemera bega batavuga rumwe nayo cyangwa se banayisebya bana bega batemera ibyikora beti kuko nibyo bita ingengabitekerezo wamfite politiki yayo batayemera bayamagana ni igitangaza kihe usanze abanyururu bamagana leta yabafunze wagira ngo se bayisinyize ahubwo ikintu kibi ikintu cyari kuba kidasanzwe kitari normale niyo aramuka yagiye mu munyururu nako muri gereza agasanga imfungwa zirimo kuririmba FPL zirimo kuririmba ibyiza bya FPL zirimo kuririmba zirashimagiza Kagame zirashimagiza FPL ntabwo byari kuba ari normal kuko bangana na leta nizo mpamvu yatumye n'abafunga ndetse abenshi bashobora kwenda niyo ngengabitekerezo avuga bashobora kuba nayifungiwe ntabwo sinzi niba yarabanje gusobanuza ngo asesengure amenye abo bantu yavuga ngo bafite ingengabitekerezo yenda ashobora kuba nayo bafungiwe ndetse niba barayimufungiye ari hanze ukasanga ari akifite muri prison igitangaza se ni ikihe nta gitangaza kirimo urumva nta n'igitangaza rero kirimo cyuko usanga umunyururu cyangwa se imfungwa cyangwa se umugororwa nk'uko bamwe bivuga usanze adakunda leta adakunda politiki iriho adakunda ishyaka riri ku butegetsi akaba aryamagana arivumira kugahera ni ibintu biri normal kubera ko niyo ryamufunze niba bamufunze urumva ko nundi bamufunze kwera kwadakundana urumva ariko niba wari witeze ko uzasigenda ugasanga mu nyururu bakomera amashyi bashimagiza basingiza FPL ibyo byari kuba atari normal ibyo yabonye ahubwo nibyo bikwiye kuba ari byo nibyo nta kintu kiri anormal yabo ibyo yabonye nibyo bundi byagombye kuba biriho ntabwo ugomba gusinyiza ishyaka ryamufunze igihugu cyamufunze cyangwa se guverinoma yamufunze ntabwo ushobora kuyisinyiza kuri sinyiza noneho igitangaza yabonye ni iki usibye kuza gutura abantu umwuka ngo yabonye ibintu byitangaza muri prison ibikize nta kintu kidahari ikindi kandi umuntu yaramwibutsa ni umuntu ujijutse ubundi se abantu bose usibye n'abanyururu baba barafunzwe n'iyo guverinoma abenshi banababeshyera abenshi barambuye n'ibyabo bana bakoreye icyarubozo baragize bate bo bafite uburenganzira impamvu igihumbi zo kwanga no kwanga iriya shyaka riri ku butegetsi no kwanga politiki yabo no kubavumira kugahera bafite rwose uburenganzira bafite n'impamvu zirahari usibye ariko nabo n'umuturage usanzwe uturiye ku musozi worora cyangwa uhinga baza sepa kwa nta muturage utegetswe gukunda ishyaka riri ku butegetsi ntabwo ari itegeko nta muturage utegetswe gukunda perezida nta muturage utegetswe gukunda guverinoma iriho si itegeko ntawe ubitegetswe urumva rero ko niba usanze muri perezida badakunda perezida badakunda FPR babyamagana si normal ko no hanze uburenganzira wabo ufite nta muntu utegetswe gukunda ishyaka riri ku butegetsi ibyo abyumve neza nta muntu utegetswe gukunda perezida nta muntu utegetswe gukunda guverinoma urumva wewe ugunda ishyaka ushatse cyangwa ntugire n'ishyaka ukunda urumva ntubitegetswe rero urumva ko nta n'umuntu wahanirwa ko adakunda ishyaka riri ku butegetsi cyangwa adakunda politiki yabo nta muntu ugomba kubihanirwa ko ni uburenganzira bwawe bwo kubikunda cyangwa ntubikunde ushaka kubikunda agenda abijya inyuma byo biramureba urumva ntabwo ari itegeko rero urumva rero ko umuntu usobanukiwe yagombye kumva ko abantu bose badategetswe gukunda FPR no gukunda politiki yayo no gukunda Kagame no gukunda sepa kwa urumva ntabwo ntibabitegetswe cyane cyane rero nabo muri prison nyine bafunzwe bamaze kubakorera igicarubozo babambuye ibyabo babaturutiye bagize bate bababeshyera bagira bate nose kugira ngo kuki se bagomba gukunda iryo shyaka kuki bagomba gukunda iyo guverinoma y'abafunze wumva ikintu cyamutangaje n'iki yasanze muri prison koko niba uri umuntu koko ujijutse iki kintu gitangaje kirimo hariya ni iki mureka ndekere aho ngaho ijambo ni ryawe Jean Pierre
urakoze cyane Edouard umuntu ujijutse nyine wa mugani we urabireba bikakwiyobera numvise ko yari mu by'ukuri mbere y'uko bamufunga ngo yari afite universite yari yarubatse yari afite umugambi mwiza yenda wo kugira ngo abana b'u Rwanda bajijuke bige bamenye mbese bubaka u Rwanda nk'uko nyine abantu bose babyumva twese tuba tubyifuza ariko uribuka nk'ijambo yavugaga cyagiye yigeze kuvuga na none asingiza Perezida Kagame avuga yuko ngo ariwe muntu wenyine ngo abandi bose ngo ntago bakora wakora umuntu umwe ibyo nabyo ntawamenya niba umuntu ubivuga ari abadogiteri ariko bose bamera mu by'ukuri twaragendesha igihugu cyaba kigeze hariya kigeze kubera impamvu zumvikana kuko umuntu uzi wize akagera akamara imyaka irenga 20 mu ishuri kugira ngo abadogiteri ajye kuvuga nyine ibintu wa mugani bidafite agaciro kandi yabivuga ugasanga ntacyo bimubwiye akumva we ku giti cye yakoze akazi ni ibintu bigayitse ku bantu bitwa mbese bavuga yuko umuntu uba warize ariko nanone tukavuga duti kamere yenda ntabwo igishira kubera ko ushobora kwiga ukaminuza ariko kamere ntagipfa kugenda buriya yabayeho ari umuntu uzi guhakwa uzi gutanga abandi nka kuriya akaba ari ibintu bimurimo rero mu maraso ariko bikaba bibabaje cyane ejo bwo muri ya nama ngo bayita Unity Club numvaga avuga First Lady avuga inshuro nyinshi inshuro 40 ukagira ngo nicyo kintu cyamuzanye mu by'ukuri kandi muri prison nk'uko yarubivuze nta kindi gishobora kuhabera ahubwo abamwemerera bakamukurikira cyangwa bakamwamamaza nge numva ari uko abantu baramwumva kugira ngo bumve ubwo buswa n'ubujiji bw'umuntu wakagombye kuba ajijutse ariko nanone yavuze ibisanzwe ibintu biri normali sinzi niba yenda abo yabwiraga barabihaye agaciro ariko ubwo ari FPR yenda basanga barabihaye agaciro bakumva ko ari umuntu ukomeye ariko nge uko mbibona urabona igihe cyo gufungurwa n'umuntu cyari kiri hafi kurangira agomba kuba rero ziriya mbabazi za perezida ngo zikuraho zimuhanagura ho ibyaha bivuze yuko agira ngo yenda bamuteganya kumuha kandi kazi kubera ko yarafunzwe igihe kirekire ntabwo ubundi yakagombye kongera kugaruka mu nzego za leta ariko yahawe ziriya mbabazi za perezida w'igihugu ngo ahanagura ibyaha byose nyine ukaba ugasigara uri umwere akaba ari nayo mpamvu babikoze yenda kurangiza igifungo kuko n'ubundi yari hafi kukirangiza agasohoka ubwo rero uwo mwanya ari guharanira biragaragara ko awukomeje kuwutitiriza ariko ntacyo abanyarwanda bamwitezeho ahubwo bamwirinda aho azaba agiye gukora hose hari n'abanumva bari guporopoza bavuga ngo bashobora kumugira nka ambasaderi ahantu gute ibintu nk'ibyo ni ibintu bishoboka si igitangaza ko nabonye ibintu bya perezida Kagame arabanza iyo agiye kugushyira mu mwanya arabanza akagufunga akakwereka kuri akagukandagira mbese akakwereka ko ntacyo uvuze yagiye abikora ku bantu benshi yamara kubakandagira bumvishije noneho agatangira akabashyira mu myanya bariya baminisitiri benshi niko yagiye abashyiraho n'abayobozi mu gisirikari niko abigenza ariko ubwo urareba niba umuntu nka Dr. Habumuremyi avuga ibintu nka biriya tukaba tuzi ibyo bariya bamuriki bavuga mbese kugira ngo bacinye inkoro ni ibintu ubona ko igihugu kidashobora gutera imbere n'uko byagenda kose nubwo bavuga ngo cyateye imbere ngo barubatse bagize gute ngira ngo Diane Rwigara niwe wigeze abisobanura avuga ati mwubatse mwarubatse amazu ariko mwibagiwe kubaka imitima y'abanyarwanda kugeza ubu ngubu biracyagoranye kugira ngo abanyarwanda bumve ko batekanye mu gihe bazaba bagifite abantu nka bariya hari igihe tujya turenganya Paul Kagame perezida uyobora tumva ko ibintu byose ari ubikora ariko se ibi byose hari igihe tuvuga duti abifitemo uruhare kubera umwanya afite ariko nka bariya nabo n'abaturage muri rusange bafite akamaro ko kubaka sosiyete yabo ntabwo ushobora kujya hariya ngo uvuge ibintu bitamaking a sense nonese muri gereza yagira ngo havugwe mwiki nk'uko wari ubivuze yagira ngo bajye birirwa basingiza perezida bamukorera animasiyo bamushimagize ngo baramukunda ni ibintu bisanzwe ubwo rero ubwenge kugira ngo nk'ubwo abubure ngo yumve ko ari ibintu bisanzwe ngo ubwo arimo arandika igitabo ngo arakora amarisetsi ngo asohore igitabo kuko mu by'ukuri niba abantu bayobora igihugu ari kuriya bitwara umuturage aba baturage birirwa bakubitwa muragira ngo ubu bizagende gute ni ukuvuga ko igihugu tukivuga ari u Rwanda dukunda ariko mu by'ukuri abaturage nta baturage dufite abaturage FPR yabahinduye inka wavuga nk'inka zabira uvuga ngo utere indirimbo abadogiteri bakikiriza abo bamuhora iki bashyira imbere ugasanga bikirije ugasanga intero niyo ngiyo igihugu kugira ngo kizatere imbere kizagira abantu bagitekerereza ugasanga biragoye rimwe na rimwe ugasanga hariho ingorane z'uko dukunze kubona ibyemezo bitangwa bihubukiweho akenshi bitewe n'iriya myifatire n'imyitwarire baba bamenyereye itagihinduka ibyemezo bifatwa kandi biri bugira ingaruka cyane ku baturage twagiye tubona mu gihe cya covid abantu benshi bagatangara ariko kuri bo ngitekereza ko bumvaga ari ibisanzwe nubwo twasakuzaga tukanabivuga ugasanga hari ibyo bagiye bagerageza kujya bahindura gahoro gahoro ariko ni iriya leta dufite niyo imaze imyaka ingana kuriya mu gihugu abaturage rero cyangwa abandi bose batekereza neza umuturage umuzima utarata ibyo by'amashuri yenda ngo avuge ngo ni Dr. Habumuremyi we akumva agomba gusobanukirwa kumva ko ibintu nka biriya ari ibintu binasanzwe nta muntu wakumva umuprisoniye ujya muri prison uba muri prison ko atazanavamo cyangwa afunzwe arengana ngo yumve ko azasingiza leta agomba kuvuga nyine ibyo yumva bitagenda neza ikibazo gikomeye na yerekana guhakwa kuriya mugabo naho abihuriza n'ingengabitekerezo ya jenoside kuvuga ngo uvuze ikintu kitagenda neza ngo leta ngo ikitari gukora neza uvuze ngo leta niyikosora ahantu ngo ufite ingengabitekerezo urumva ibyo bintu abanyarwanda bibereyemo mu by'ukuri bagakwiye guha inzira umuturage wa muturage utaragize amahirwe yo kugera mu mashuri nk'ariya ariko bibereye mu bintu byo guhakwa no guhakirizwa kwiruka inyuma y'ibintu ndetse umwanya afite kuba ubwabyo yarashoboye kwiga akaba dogiteri byagakwiye kumuha n'inshingano zo kuyobora abandi ntabwo byagakwiye rero kuba inshingano zo kugira ngo abateranye ajye kubatanga ejo babafunge ejo babice abandi baburirwe irengero kandi ibyo birabarabizi ndetse niba utazi ko hari abantu baburirwe irengero kubera baba batanzwe n'abandi ibyo rero kuba umuntu wabaye premier ministre yagakwiye kubahwa n'abaturage ahubwo akaba ari we bisuzuguza ni ukubifata nk'aho igihugu mu by'ukuri cyagendesheje dufite ibibazo bikomeye cyane sosiyete yacu igomba kubanza kuvura bitari yenda politike nziza abaturage bakabona base ya politike niyo tuvuga dushobora ku nta politike ya RNC ubwo duhora tubivuga ntabwo biriya bintu byose bigomba kuva umuturage akisanzura biriya bintu by'ibiciro by'abaturage abantu bagapiganwa umuntu akerekana icyo ashoboye akabona kugikora atari ukuvuga ngo baramugenera bariya rero nibo bageramo nka Dr. Mureme aho bazamushyira ejo uriya mwanya ari guharamira na ugeramo niwe uzajya usanga nyine nta kompetisiyo abantu nawe yarabaye nk'umwami ubundi mwami mu bundi bwami nanone ni ukubisaba rero kugira ngo gusaba imana kugira ngo twirinde abantu nka bariya abanyarwanda babumve ko ari amahano kandi adashobora kugira icyo ageza ku gihugu igihe tuyoboka cyangwa tukayoborwa mwa buriya buryo buciriritse n'ubuntu biciriritse cyane bitagakwiye n'umuntu wanize bikwiye abantu basanzwe cyangwa badafite nivo na ntoya ariko nuko bimeze nyine numva ari icyo navuga Edouard urakoze
urakoze cyane Jean Pierre turangirije ahangaha inyigo zacu n'eshatu ubwo turangije nakwifuriza naguha ijambo ukaba wasezera ku bakunzi ba radiyo itaho ukaba dukurikiye nanjye tukarangiza ikiganiro cyacu ubwo ijambo ni ryawe Jean Pierre
urakoze cyane ku bw'ikiganiro nk'iki ngiki haba hari ingingo nyine wa mugani zidasobanutse abantu bagerageza kuganiraho ntekereza ko n'abantu aho bari mu ngo zabo badashobora gukurikira radiyo cyangwa iki baganira ku bibazo nk'ibindi kuko nta bundi buryo abantu bava mu kibazo batakiganiriyeho ubwo rero nkaba narangiza ngushimira abakunzi ba radiyo itahuka abatera inkunga abatanga comment cyangwa abasharinga ibiganiro byahise kuri radiyo itahuka bose bagatanga na comment abayitera inkunga ku buryo bwa mikoro abo bose mu by'ukuri mbashimira ngashimira aba timu yose ya radiyo itahuka abakunzi bayo abakunzi ba RNC abakunzi ba demokarasi ko demokarasi irakenewe muri rusange mu banyarwanda ariko tukevita guha agaciro ibintu nka biriya bya Habumuremyi tukabivuga ariko nanone tukabwira n'abaturage ko Dr. atagakwiye kwitesha agaciro mwa buriya buryo rero nkaba ndangiza nshimira Serge na Chantal nabo bagerageza kwegeranya amajwi n'ibyuma kugira ngo dushobore kuvuga nshimira rero n'abakunzi bumva iki kiganiro cy'imibereho miri y'abaturage tubasaba kugira ngo bakomeze batere inkunga turi ukuntu yahinduka Edouard urakoze cyane
urakoze cyane Jean Pierre ndagushimye ko waje mu kiganiro n'abadufashije kuba nk'ibyuma turabashimiye n'abadukurikiye bose kandi abadukurikiye turanasaba ko nk'uko wari ubivuze ko abadaheruka kugira icyo imfashanyo baha radiyo itahuka ko bagerageza kubera ko ni ibintu biba bikenewe murabona hashize igihe wenda ukitera ukwezi ukitera amezi abiri ariko burya amikoro ni ngombwa kuko murabizi kuri iyi si nta kintu na kimwe cy'ubuntu kibaho aya majwi abageraho akazi tuba dukora tuba dukoresha ibyuma bihenda ibyo murabyumva ubwo rero namwe mugomba kugira uruhare mu kugira ngo nyine ibiganiro byacu bigende neza bikomeze nta nkomyi kubera ko murabona ko ni ibintu bifitiye akamaro u Rwanda abaturage b'u Rwanda rero dufatikanye kugira ngo ibintu byacu bikomeze neza namwe mugire icyo mwigomwa noneho mwongere mutere inkunga radiyo itahuka ni radiyo yanyu ibafitiye akamaro iradususuruta twese rero twese nk'umwana wacu w'ikibondo reka tujye tuyitera inkunga kugira ngo ikure isakaze amajwi noneho igumye ikangurire abanyarwanda guhaguruka kurwana ku nyungu zabo kuko ni igikoresho gikomeye mu kugeza abanyarwanda ku byo bakeneye kuri demokarasi radiyo ni ngombwa ikira uruhare rukomeye cyane zo mpamvu tugomba kwishyigikira rero mwese abadaheruka gutanga umusanzu wanyu cyangwa se ubufasha bwanyu ubwo ni murebe uko mubigenza mukubite inzu ibifunsi muduhamagare noneho mutange uko mwifite ariko mugire icyo muha radiyo itahuka murakoze rero mwese imana ibahire mubane n'imana turabashimiye ko mwadukurikiye n'abazadukurikije kandi nabo turabashimiye mwese turabakunda kuri radiyo itahuka nikabage Medouard bategurira iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho imana ibane namwe Thank you.
kiriya cyago cyaje kurimbura rubanda ndavuga cyago gitegeka rubanda gutema gutema imyaka yabo nigihinduri ngendo kireke rubanda rwiheze mu mire tora abaturage kirica Menwa